music at spacegospel.com.
Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe. Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe. Chakula charo posho mil. Ndo musiaga smell. Who's cooking? No, said that.
I can't stop thinking what I'm thinking. I can't stop thinking what I'm thinking. I can't stop thinking what I'm thinking.
In dance,
yeah.
Inua mikono juu, tu surrender ga hook. Dance needs a cook. Inua mikono juu, tu surrender ga hook. Dance needs a. Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe. Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe. Ningependa, ningependa, ningependa. Ningependa kuku, kumbusha that. Jazi ndio kusema mushada. Nairobi mbaka mushada. Toa hizo slippers ukipanda madhabahu. Kamusa ah. Tunaita kamusa that.
Walisema praises and worship as toshi. Ikabidi tumeangusha that.
Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe. Ukioko kakam ni kuonyeshe. Speaking in tongues ituongeshe.
More music at spacegospel.com.